makautiyo kenyanbo
be run.
No matter what happened, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi, ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can give ya. Hata waburuze wangu mtima, mimi bado nina subira. I believe yupo, aliumbiwa mimi. Yupo kwenye sayari, ipo siku ntamona. Wala sitofanya tena mizunguko, nikakutana na milupo. Madanga wa mjini, karibu roho wanitoe.
Imisiyo sena senga, imana ikurine. Anu ose my darling, na kufikiria. Imisiyo sena senga, imana ikurine. Ndakuridiri baby, ridiri baby, baby. Oh na 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 na. Imani kurinde baby, ikurinde baby, baby. That kind of love, that kind of love, that kind of love straight from above. That kind of love I be waiting for, that kind of love I be praying for. Stofanya ten, zunguko, nikakutana na milupo. Madanga mjini, karibu roho.